kweli na kuhitaji wewe. My baby, bila wewe sijiwezi, cause your love already drove me crazy. Jamani usinitesee moyoni, rudi unipanguze machozi machoni. Ishi tena pamoja, ay, ay. Mi nawe najua una tafuta pesa, lakini kumbuka mina kupenda. Ukini ona nimekonda, kukuhu wani umiza sana, ay, ay. Baby, baby, rudi nyumbani, nakuwaza na kulala misilali kuwa uko mbali. Baby, rudi nyumbani, kila siku namomba Mungu akukumbushe nyumbani. Jamani ndani nakonda, sijui lini itafika, maneno haya yakaisha na nikaacha vya kulia.
Home Productions.